na njonja za mapenzi. Vicheko bandia usoni kudeka kumbe anapitendi. Maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashi kama uko peponi. Mtoto sauti kinanda ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga hutaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso tasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kume hana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Unaibiwa, 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 unaibiwa. Kuna kina Rozi Visosa, wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, ogopa. Migu dashboard vishoka. Mchunguze cheni, toroka. Nywele na pochi kakopa, eh. Usije kuyavamia, yasije yakakutesa. Hawachelewagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa. Kwenye suruali vibamia. Ukimuonga ferali hato kuona rijali. Wakati chumbani webeki, ukifunga moja tuchali. Atakamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachangu isemu ya vita, uvunguni na juu ya dali. Ukiwa na peso tasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kume hana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Unaibiwa, 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 unaibiwa. Unadhani ni wa peke yako, kumbe wengine wameshaweka kambi. Kakupendea macho, wapo wengine kawapendea rangi. Ni gari la dampo, chaguitaka dereva mpe ganji. Wa kubadili sampo, akila miogo karoti azipandi. Unaibiwa, unaibiwa,